Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00, galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22, kilohertzii 13 fi 830 irratti, guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00, afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban, dilbata ammoo sa'aatii 1:00 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi jaalala sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isina dhaqqabu jenna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kana qabannee dhihaannee jirra. Qophii sa'aatii kana beeksisuudhaan kanan isiffaana turu an Barantuu Gadaati. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa. Oduu taansuudhaan sadaasa sagal guyyaa fincilli diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti eegale waggaa 9ffaa ilaalchisee yaada biyya keessa fi biyya alaati akkasumas miseensota woboorraa nu dhaqqabe gurraan isin geenya. Akka inni xumurameen immoo gaafiif deebii aartist Mirat Walda Maariyaam waliin taasifne kutaa 3ffaa fi kan xumuraa gurraan isin geenya. Isatti taansuudhaan walaloo qabna. Walaloon akka xumurameen ammas sadaasa sagal guyyaa fincillee diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti eegale waggaa 9ffaa ilaalchisee yaada fi dhaamsota biyya keessa fi biyya alaati akkasumas woboorraa nu dhaqqabee kan lammata isin biraan geenya. Xumuraa qophii keenyaati irratti immoo hiriira mormii mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuudhaan biyya Noorweey keessatti gaggeeffame irratti kan fuulleffate qophii tokko isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Godina Booranaa Ona Mi'ootti mootummaa wayyaanee sabboonaa Oromoo obbo Kottola Xachee jedhaman karaa ergamtoota isaan ajjeesisuun dhaga'ame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee godina Booranaa Ona Mi'oo ganda bokkuu lubomaa yookiin 147 jedhamutti sabboonaa Oromoo kan ta'an obbo Kottola Xachee jedhamanitti ergamtoota isaa bobbaasee doqdoqqeen yookiin mootora saayikilaan rukuchiisee ajjeesisuusaa maddeen keenya gabaasan. Obbo Kottola Xacheen abbaa maatiif jireenya isaanii hojii daldalaan gaggeeffataa kan turan yoo ta'u sabboonummaa fi oromummaa isaaniin qofa sirnichaan kan ajjeefaman ta'uun ibsameera. Oduu gama biraatiin Onuma Mi'oo kana keessatti mootummaan wayyaanee waboo kan nu rukuchiisaa jiru isin jechuun ilmaan Oromoo jaaqabee mana hidhaamaa Kalaawitti hidhuun dararama ulfaataa irraan gahaa akka jirus gabaafameera. Obbo Jaarsoo Jaatanii Jiraataa Ganda Goomoo Gooda Teessoo Golloo Diidaa Iddii fi Xigaabuu Tasfaa'ee Iddii jiraattota ganda duwwaa tokko ta'an Ona Mi'oo keessaa maqaa waboo isin nu rukuchiise jedhuun qabamanii mana hidhaamaa Kalaawitti kanneen darbataman keessatti argamu. Lammiileen Oromoo biyya Noorweey jiraatan jila ergamtoota wayyaanee magaalaa Osloo seenirratti hiriira mormii gaggeessan. Lammiileen Oromoo biyya Noorweey jiraatan dhalattoota saboota Itoophiyaa keessaa adda addaa waliin ta'uun onkoloolessa 6 bara 2014 ergamticha wayyaanee Teedros Adhaanoom jedhamu magaalaa Osloo seenirratti hiriira mormii gaggeessaniiru. qindeessitoota hiriira kana keessaa tokko kan ta'e dargaggo Abdii Gammada kaayyoo hiriira mormii kamisa dabre magaala Oslootti gaggeeffame kana akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromoof ibsem.
Kaayyoon hiriira nagaa kana yeroo ammaatti Tedros Adaanee kan jedhamu mootummaa Itoophiyaa gara Itoophiyaa irraa gara biyya kana Norweey dhufee investoroonni biyya Norweey yookiis abbootiin qabeenyaa biyya Norweey biyya Itoophiyaa keessatti dhufanii akka hojjetanii fi affeerraa yemmuu godhuttis kanuma ilaalchisee nuni sabni Oromoo magaalaa kana keessa jiraannu waliin mari'achuudhaan yeroo ammaa kana gara iddoo kanaatti baanee kaayyoo mootummaan Itoophiyaa mootummaa Norweey wajjin hariiroonni uumuuf jedhu kana mormuudhaaf isa dura mirgi saba Oromoo eegamuu qaba. Barattoonni Oromoo hidhamuun ajjeefamuun dhaabbachuu qaba. Misooma dura nageenyatu dursa jechuudhaafitu gara iddoo kanaatti baanee dhaadachaa jirra.
Hiriirtoonni kun magaalaa Oslo naannoo Moosista jedhamu galma ergamtichi wayyaanee ministeera Hajaa Alaa Baanamu walga'iif taa'e fuulleetti bahuudhaan sagalee isaanii dhageessisu kanneen haasofsiisne nu ibsanii mootummaan Norweey sirna nama nyaataa wayyaanee biyya keessaa dachee Oromoo taasaamee uummata dirree irratti gatuun gurgurataa jiru ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan ajjeesaa fi jumlaan hidhaa jiru akka hin gargaarree fi hariiroo qabu akka sirreeffatu gaafachuus ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii lammiileen Oromoo jila lukkeelee wayyaani magaalaa Osloo seen irratti gaggeessan ilaalchisuudhaan qindeessitoota hiriirichaa bakka bu'oota jaarmiyaa dubartoota Oromoo fi hirmaattoota haasofsiisnee qophii qindeessine guutummaasaa saabaawoo marsariitiilee fi feesbuukii adda addaa irratti faca'uurraa dhaggeeffachuu dandeessu. Haaluma walfakkaatuun hawaasni Oromoo USA magaalaa Niiwoorkii fi naannoo ishee jiraatu onkoloolessa 17 bara 2014 fuula dura waajjira mootummoota gamtoomanitti mootummaa wayyaanee kan balaaleffatu hiriira mormii gaggeessee jira. Hirmaattoota hiriira kanaa keessaa tokko yaada armaan gadii kana nuu kennanii jiran.
Kaayyoon hiriira kana akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa ilmaan daa'ima dhuunfaafin ajjeesaa jirti. Isa kana balaaleffachuudhaaf immoo addunyaatti argisee rakkina keenya dabarfachuudhaaf asitti kan walitti qabnee too iyyaa jirra. Uummata addunyaatitti yoo nuun gargaaran ajjeessanii haa dhaabbatu, hiikaanaa dhaabbatu. Ummata keenya dhaggeessinaa hiriiraa hin dararatisinaa hin sodaachisinaa. Sodaa malee ummanni jiraachuu qabaa. Kun wanna addunyaa irra hin jirre kana Oromiyaa keessatti oofinaadha. Ummanni keenya ummata nagaa barbaadu nagaan oofinaadha. Sararaa hin godinaa yookaan immoo nagaan boorachinaa biyya keessatti jechaa ni jira.
Gaaffii mirga abbaa biyyummaa barattooti Oromoo kaasaa jiran dura dhaabbatuuf mootummaa wayyaanee ammas uummata Oromoo walga'iif leenjiin gooluu itti fufuus mormiin irraa hin dhaabbanne. Mootummaan abbaa irree wayyaanee onkoloolessa 14 bara 2014 irraa qabee maqaa tarsiimoo siyaasaaf haaromsa Itoophiyaa jedhuun gaaffii mirgaa barattoota Oromoo dura dhaabbatuuf walga'iin ololaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti gaggeessaa jiru ammas dura dhaabbannoo jabaa isa muudataa akka jiru maddeen sagalee bilisummaa Oromoo addeessan. Sirni wayyaanee uummata Oromoon akka malee jibbamee jiruu fi sodaan itti bule aarii fi jibba uummataa ofirraan qabbaneessa kan jedhuun uummata Oromoo walga'iin gooluu jabeessee itti fufuus yaada uummataa gara ofiitti harkifatu akka hanqatees ibsameera. አልሙል ፈካቱን ሞቱማ ወያኔ በረቶተ ኦሮሞ ሃራ ዩኒቨርሲቲ ሴነን ወልገይን ቀቡፍ ያሊንታሰ ድዳ በረቶተ አራ ኢሰሙደታ ጅሩን አከክኒሳ ዱራ ፈሸላ ጅራም ገመብራቲን ኦንኮሎሌ ሰኩደሰዲ በረኩ መልማፍ ቁዳፍራ ቀበይ ሆጀቶተ ሴክተር ፈያፊ በረቶተ ኦሮሞ ኮሌጅ በርሲ ሶታ ጅማ ነቀምቴ ሻምቡ መቱ አሰላፊ ባሌ ሮቤ ኬሳፍ ወልገይን ከራ ኢርገምቶ ተሳን ቆጴስ ጋፊ ምርጋባብይማ በረቶቲ ካሳ ጅረኒን አከክ ዲና አከ ፈሸሌ ኦዱን መደን ኬኛራ ኑደቀበ ኢፈታሲሳም ወጀቶቲ አብሌ ፈያ ጋፊ ደበሊንስ ሚንዳ ካሳ ጅራቹን አጋሜ ወጀቶቲ አብሌ ፈያ መጋላፍን ፍነ ወልገይ ወያኔ ረት እት ኦሎለማቱሪ ጋፊ ምርጋ ደበሊንስ ሚንዳ ካሱን ወልገይ ቻ አከ ጄቀን መደን ኬኛ ይፈጎደን ስርኒቺ ወጀቶተ መቃለንጂን ወልት ቀበከነኒን አከ ሞቱምጭ ገመሲያሳን ሐዋሱማን አከሱመስ ዲነግዴን ጅሩ ኡመታ ጅጅረት ኦሎላቱሩ ወጀቶቲ ገሩ ጅጅረም ንጀደሙ ካንን ጅረተው ጋፊ ሚንዳን ሐደበለሙ ጀዱ ካሰኒን ሁበቺሱ ኢሳኒቱ ገባፈመ ከነመለስ ወጀቶቲ ዳብሌ ፈያ መጋላፍን ፍነ ኩንን ወልገይ ወያኔ ከነረት ጋፍሌን በረቶታ አከስሪተ ኤፊ ለማ ደበሊን ሰሚንዳወል ቀበቴስ ዲዳ ከሙል ሰንተው ኢፍሱን ደበሎቶ ወያኔ አከቡርጃጄ ሰኒስ ኢፈተኢራም ሞቱማ ወያኔ ፍለኖ ኪጅባ በረኩመለ ማፍቁደሸኒፍ ጀጃን ኦጀቶተ ለንጂፊ ወልገይ አከሱመስ መቃገውም ሳደዳ ሙዳ አከጅሩ በካሜራም ጋምቤላ ከሰት ወራነ ወያኔ ፍ ኡመተ ግዱት ሎሊ ጀባን ገገፈማ አከጅሩ መደን ሰገሊብሊሱ ማውሮሞ በክሲሰን ኦንኮሎሌ ሰኩደለማ በረኩመለማ ፍኩድ አፍራ ቀበ ጋምቤላ ከሰት ፖሊሶተ ፌደራል አደበለቴ ለልቶተ ወያኔ ፍ ኡመተ ግዱት ወራኒ ጀባን ገገፈማ ጅረጀቹን መደን ሰገሊብሊሱ ማውሮሞ ገባሰን ይጅረን መጋላ ጋምቤላ ፍናኖሼ አከሱመስ አቦቦ ከሰት ሎሊ ኡመታ ፍ ወራነ ወያኔ ግዱት ቢፈ አደዳን ገገፈማ ጅራቹ ከኑበቺሰን መደን ሰገሊብሊሱ ማውሮሞ ሚጣ ኡላናን ሎልቶተ ወያኔ ረአከገይስ ሁበቺሰኒሩም ኡመተረስ ሚጣንገው ደበለኒ በክሰኒሩም ሬፊፊ መዶል ሎልቶተ ወያኔ ዶክሳዳን አከገረፍን ፍነፊ በኮተ ብራት ጉረመሌ መደን ሰገሊብሊሱ ማውሮሞ እት ኤዳኡን ኤራኒሩም ሞቱማ ወያኔ ወራነሳ ደበለታን ናኖ ሰነት ጉራጅራቾ ከኒፍሰን መደን ሰገሊብሊሱ ማውሮሞ አሊች አከን አጋምኔፍ ኦካምሶፍ እጅባታ ከጅሮስ ምርከኔሰን ኦዱጡ ሙራቲን ባንኪን ደልደላ ኢትዮጵያ ማለቀው መታ ሰሳቤ ለላሳ ዶርከታ ከጅሩ ሆጀቶቲ ባንክ ቻሳጥለን ሞቱማን አባይሬ ወያኔ ኮንዶሚኒየም ሲኒጃር መቃጀዱን ለሚሌ በየቲቲን ማለቀ ጣላን እስኒ ዴቢው ባንኪ ደልደላ ኢትዮጵያ ትገልቻ ጀሉስ ማለቅኒ ኡመታ ጣላን ከፈለ ማጅሩ አከሂን ጅሬ ሆጀቶቲ ባንክ ቻሳጥሉ ኦዱን ፍንፍኔራኑ ደቀበ ያደሰም ለሚሌም በየቲ ቀርሺ ሃንገኩመ ዲበለማ መነ ባንኪ ካያተን ጅራተንስ ከፈልቲ ዳላ ሃንጋ አማት አከነርገቲን ኢብሰሚራም ባንኪን ደልደላ ኢትዮጵያ ማለቂ ከሰን ኒዳላ ዮ ባንክ ቸትኩ ፈተን ኒበዳፈም ቱጀቹን በክሲ ሰከራቲቪቲን በክሲሱን ኡመቶ ተጎወም ሳከጅሩስ ኢፈተይራም ገፈቶ ተከኛ ኦዱ የሮ ከናፍ ቀበኔ ዲያኔ ከንማራ ወቴራ ቆቂለ ከኛ ሐፈን ሆርዶፋም
ይባሮዱ ላታ ካለን ጀቦቶናቲ ጉጋደም ዮዱ አማሉ ጉናር ከራቤቲ ጉጋደም ራባነሩ ጋና መንገቱ ኢግኒ ሰበኮደን ገለይ ምርገኑር ማንታቱ ዲነቀ ጅርቱ ወከሚ ነረፈከራ ኮይደን ቀብቶይቱ
ኦሮሚያ
ጋኒ ፓቱሌ ሙላኒ ሙላኒ ጀዱዱ ጋር ተቆርከ ተከቱ ጋር ባርባዱ
ዳሰ ሰገል ውያ ፍንጭ ለድዳ ገብርማ ወጋ ሰግለፋ በረኩ መለማፍ ቁዳፉር ኩመላማፍሽን ዋሚጭ አድብልሱማ ኦሮሞ መተበልጣ ኦሮሞ ፋሮምሰን ፍንጭልድዳ ገብሩማ ጉቱ ኦሮሚያ ከሰት እርገብፈሆ አንቀብሲፈም ሀጋርጣት ቢፋ አደዳን ሞቱማ ገብሩም ፈታው ያኔ አከ ጉጉባጅሩ እኙሌ ሃሉ እንደንደውም
በረኩመላማፍ ኩደቶኮ ወራክስ ቄሮብልሱማ ኦሮሞ እርገፊኒኑ ጀልቀቤ ካሴስ ጉቱ ኦሮሚያ ከሰት ቄሮን ኦሮሞ ዮካን በረቶኒፊ ደርገጎኒ ሰቦንቶ ታፊ ወሊ ገለቲ ኡመተ ኦሮሞ ባላን ወልታኡን ፍንቂለ ድዳ ገርቡማ ቢፋ አዳዳን ሞቱማ ገርቡን ፈቶታ ወያኔ ረት ቀፍሲሱን ኡመት ኖሮሞ ቢሊሱማ ከምበርባዱ ታኡ ኢፈቲ ሙሊሳጅረን
አደቲ በረኩመለማፍቁድ አፉር ከነኬስ ቆደ ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞን ዮኪን በረቶ ታፊ ጀርገጎታን ወራክሲ ፍንቂለ ድዳ ገብሩማ ፊ ፈልማን ምርግ አባብዩማ ስርነ ገብሮን ፈታ ወያኔ ረት ቀብሲፈም አጋርጣቲ ሞቱ ምጨጉጉባ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞፍ እንጅፈኖ ገልሜሳጅራም ሲንጨለ ዴማጅሩ ከነከሰትስ ወሬገምኒ ቀቃሊን ከፈለሚራ ከፈለማስጅራም ድርገጎኒ በረቶኒ ፍሰቦንቶኒ ኦሮሞ ብሊሱማን ኦሮሞ ከኒናፍኔታው ልቦሳኒ በከቧን ቀብኒ ወሬገኒ ምርከነይሳጅረን ኢልማን ኦሮሞ ቀሮን ዴኮፊ ሁበቶን ከነም በያፊ ኡመተሳኒ ጫልጭፈተን ይገጠንገላሰኒ ለፌ ጨብሰኒ ብሊሱማ በልበለ ኦሮሞን ጋሃኒ ጅረን በረበራኒስ ሴናን ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ኢሳን ያደታም
ከናፍ ሰዳስ ሚሰገል ዮኪኒስ ኖቬምበር 9 ጉያን ያደኖ ፍንጭለድዳ ገርቡማ በረኩመ ለማፍ ኩደፉር ከነ ኦሮሚያ ኬሳፍ ቢዮተ አላ በከ ኦሮሞን እቲ አርገመን መረት ከንዱራር ሃለሁ አፍ አደተኤን እማን ኦሮሞ ቃሊፍ ምረቶ ከነን ልቡ ኢሳኒ ወሬገን ከነ ያደቹ ኦጂ ቃሊ ኢሳኒ ደለጋን ፋርሱን ያደተሜፍ ከበጀሜ ኦላ ቄሮፍ ቀሬን ኦሮሞ በረቶታፍ ሰቦንቶ ተኬኛ ፍንጭለ ድዳ ገርቡማ ከሰት ብልሱማ ሰባፍ ጀቻ ልቡ ኢሳኒ አርሳ ጉደን ሃያ ደኑ ከበጀጎቶ ተሰባፍ ቀምኑ አገርሲሱን ድርቀመለሙማ ኦሮሞቲ ኦቦሎታ ፍለሚወን ኬኛ ሂዳ ገርቡን ፈቱ ከሰት ግድርፈማ ጅረኒስ ሃያ ደኑ ያደቹ ቆፈስ ኦሶንታኒ ከራይቲን ፍንጭለ ድዳ ገርቡማ ጫላት ጀቤስኑፍ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ፍኒሱፍ ጉማ ጃለን ኬኛ ብልሱማን ባስኑ ረት እጀኖ ለሙማ ቀበኔ ሙርቲ መሬ ኬኛ ኦጂት ሃጅጂሩ ኦሮሞን ኦፍረቲ አመንታ ጎደቴ ሰገሌ ተኩን ኢሬገምቶሚን ዮልከይ ዲዳሙሊሴ ሐልካን ተኮቲ ሂደገርቡን ፈታ ኢሰጠጤ ጅሩ ጭጭሬ ኢሬ ጭንቁርሲቶ ተኢሳ ረጪሴ ገዲሰ ቀቤ ኦፍራ ደርቤ ብሊሱማፊ ምርጋ አባቢ ዩማ ኢሳ ጎንፈቹ አከደንደው ፍንጭል ዲዳ ገርቡማን ወጋ ከነከስ ገጌ ፈሜፊ አመለ ገጌ ፈማጅሩ ጫላትነ መሁበቺሳ
ፍንጭለ ከናን ኦሮሞን አከሱመስ ilman sadarga gonni fi baratton qerro fi qarre akkasumas sabbonton dallashira siyasa roga addaddan din ijare digani falma fininsun umna oromon qabu dinattes frattes mulisaniru bilisumman oromo walabumman oromia lubbun ittibahe egnitti dangale lafen ittichaccabe kaninafnefi bakka gautau ojefi gotumman mulisaniru mulisas jiran
kanaf mutannof jabina akkasumas injifanno lefin cidadidda garbummaf qabso bilisumma oromon argaman kufacha finchilaf didda caalu qabso rogamaran kan bilisumma balbalageese olsensi suttinu geessuf of qopessun bakkayut reto komes gamtomen tina durad abbachun akeka jallanif ilman oromo qaqqalin lubbu kitima godani bakkangauf mutidanne murannon ha warraqnu
ilman oromo sabbontonni fi qabsaawotni finchila didda garbumma fi qabso bilisumma oromo kessatti waregaman barabaran niyadatam
kayofi akeka gotowon oromo irratti waregaman bakkanni genyam sadasni sagal kuyam finchila didda garbumma barabaran niyadatamam injifanno umma oromof sagale bilisumma oromo onkololesa barakumalamaf kudafur
Ibon ke tu kaweda akka ada ke duriti hitan duti ti dabti manjan ke tu kaweda chindai badu ti darbi istibuti bachu maati patati guma chale jalan ko pyar mamura anana kanu maken jabati ye gur guru ne tum bina bhuka badu ti dohti akasmale jilani ko jati tinkayani Ijadim tu garsi ti gavron pata Kuda ti oromi arraya ti Dume tira pa dupe angare mamandine Osa peisa nivana kudur te penya kumpa Yoroke la pannu gale Dada ka parrendi pambi ya pakenya Rati anaganu rangani gafka parraha soina Gafa gadan devi orumum bela bahe wada jala wal gaye Sora tane naknu, galde tane ravnu Iya madun konu alaba, kenya maga tamnu Siga mai tichinu, kije kundanu Sora tane naknu, galde tane ravnu yamadun kanu ala kenyamaga tamnu sigamai tichinu sikige chinda
kabajamo dagge fatto ta kenya be sakamna yadanno finchila didda gabrumma bara kumala mafi kudafuri ilalchise Yadano, Finchila Diddagabrumma, Barakumalamafi, Kudafuri, Kutaskan Denivia, Abao, Waka Wagan, Yadano, Finchila Diddagabrumma, Kopesun, Bekamada, Yadano, Finchila Diddagabrumma, Barakumalamafi, Kudafuri, Bifadan, Sadasatoko, Barakumalamafi, Kudafura, Yane Fachuf, Kopi, Sumaratajira, Barakana, Kanade Sagudu, Finchila Diddagabrumma, Kerofi, Baratoto, Oromotin, Bia Kesati, Barakana Tefi, Sajiru, Lamile Oromo, Bia Ambake, Sajiratan, Hamilchise, Halakanandro, Himbe, Kamnin Yase, Tumsa, Agarchi Tunisa, Kapsun, Sabakenya, Daranjavata, Uhuisa, Uam Mirkane Sefi, Finchila Diddagabrumma, Barakumalamafi, Kudafuri, Sadar Kabra, Siwanuli, Sefiadanu, Nuigonus, Akasuma, Tumsa Adda, Akasauf, Lamilin Oromos, Kandini Viafi, Europa, Akasumas, Piota Broke, Sajiratan, Aka Yadanu, Adda Kanarat, Argamsani, Marifi, Oda Lamumma, Gumachitan, Abajan, Aka, Gosotatin, Isi Yamna. Artistota bebekamu nanno skandeni vyatin galgalli adas girachu asuman isi yada chivna saganta pakafi maka artistota yero gababa kesati besivna oromean iga ilmani sheti niwolobomti njipanno ummata oromo kore kopesitu
oromean oromean tiga kenya tiga kenya tiga kenya tiga kenya awarekom 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 oromean 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 kenya kenya
Kabajamu Gefato Takenya, Kanchaka Sajur Tankun, Sagalibil Summa Oromo, Metrobandi, Digdamila, Makilherzi, Kumakursadifi, Ibasa Detifi, Sodoma Ratisini, Tamsa Juruda. Kopin Kenya, Odudan Egale, Bexisa Itanse, Amale, Akuma, Itifufetijira. Amma gara kopi Kenya chalkabatiti China kopin Kenya inni chalkabas sadas sagal guya finchili didaga brumma hal haradan itti egale wagga sagala farrati kamfulle fatuda akuma bekamu barakumalamafi shan finchili didaga brumma hal haradan addabil summa oromotin labsa mefture labsi kana ordofes anga harratiti finchili didaga brumma motumma abba irre wayane ratti fini najira Kanumai lalchese ya dotafi amsota adada biya kesafi biya alatra nurakaban akasmas misen sota uoborra nurakaban isimbrangenya.
Ya oromo!
Ya oromo!
Agai!
Agai!
Biya kamna!
Biya kamna!
Barata kamna!
Barata kamna!
Barsita kamna!
Barsita kamna!
Otebuna kamna!
Otebuna kamna!
Annama obishu kamna!
Annama obishu kamna!
Anaf!
Anaf!
Sakale!
Sakale!
Okumman!
Okumman!
Agesibanna!
Agesibanna!
Biya kenya!
Biya kenya!
Rumah kawajamu. University sun sinne baratoni ji satron ran kan kae mukille odaru fu anne yero atti yero manabon sabar mun tanaki utumaran nu tani bode yolle afa gumi afa no mosti yolle kende sine gumi afa no musa ji hakki wanton ni gara gara akka wan sinana barti tu wa e maru ma tu wan nabat sure sana sanaga kan kae mukumani yolle kan sakudan Jadi aku jual ni kerja kerja. Mereka main kalau ini. Ati mereka nanu sama siapa nanu anak berkah ni sendiri ram sana kerja tu berbuda nanu dia tu tuwe sure jarak kali sini tu berapa ni kali sini ni jero sini sana kerja sini sana kerja si dia dia tinggal jarak sure tinggal kita rumah berkah lagi jarak si ada sure እንግዲህ ካንጂሩ መነሐት አቃል ሲተነስ ተጥጋ ተገልጠኒ ፈጥኒት ያፈን ባናቶች አካ ዋን ሳውንድ ነው ቃወት ደከኒቱ ኦልስከነኒ ነያ ደግያ ሰነብያ ወመህካ ከሙስሊማቱሬ ወመህካ ሙስሊማሳና ላይቀነኛ ነቲ ወልሚቱ ሙሊ ማለ ጂሮ ካንሰላ ቀነኛ ነኝ ዘላ ዋሪቦ ደኛ ነኝ ለኒ ታገዳ ትረኒ አቺ ወራኒ ምትገነኝ ታልክ ትልክቻላ ኩኩም ካንጂሮ ነቲ ኢምባኔ ጋፋ አቺ ታጋዋ ፍረኒ ለዳጋ ዋለ ዲሎን ቀብኑ ወራስኒ ወራከነ ረስሞ ማማ አፍርትራ ማማ አፍርትኒ ምትሪ ትሪየሲ አፍርትራ ትሪየሲ አፍርትኒ አትዘዲ ምትሪ ቀበኒ ኩፋሰኒ ባልደሊ ምንተኮል አከስማ ፈክኒ ትግስኒ ኡክራዴሩኒ ማኑን እንድም ቶኒ ካንፕሮፖዳ ወራከነ ፋሲ ተበኤ አፈት አፈተሳ አለማየ ገርባ ከየራሙ እንግዲህ ዳገብሩማ ዳን ከመና ሂዳ ቃል ሲፈሰይ ምን ይታሰኒ ካንቲ አንዴ ማክሬ አርማዮን ግኒ ከሊጎዳ ኮድ ሲንተፖ አስማን ገር በኤቲ በካ አርማዮን ታው ኢላሌ እዚ እገር በኤቱ የቻት ገቲሽ ራንስኒ ሞ ማንኒ አርማዮን ፋሰስሮን ስንት ግዳሪ ታኩን ቆርቆዋን ትሪ ልጫ ታንዝኒ ደኔ ካኒ ካን ገር ቡዲት ያን ሶፋል ፋመክሬ ከነ ኦሬሴ ሰበኤ ክራንቲ ሳካን ለጫሴ ሰበኤቲ አርማዮ ሳናቲ ግናስ ሳካና ከራ ከራዲ ካካናኒ እትቴቡቲ ይረፋስቲ ያኒ እንቆቀቴ እሱም ካናን ጅሩ ሙፋዳ ኢፈንጀዳሙ ምና ሶፖ ገረማነ ለማቲ በካ ኦፖፍታ ግራሳፋ አዳማ ጋልፋ በካ አራሶ ዳውና ያሳ ከረጉባቲ አኒ ይበለክቱ አኒ ቦዳ ምዲሳሌ አሰላሽ ኢፋኤ ባይ ሚጣን ጉዳረገ እግሬ እጃ ይሩሰን አንካናኒ ያደቃ ይሩድና ይሩገድ ይሩግድራ የሮ ማጥሞ አጥቲ አፈልካን ታስረዳ ከናካናን ይያደቃስረ ይወሰነፍጃ
ሶኖሮ ሞታ ዱሪ ሃንጋማ አማና ጎቶዋን ኢራዋሬዳማ ኑጋሲ ማነህ ኑዳለኒያማ ካዮታ ካባቴ ገሮምብሊሱማ gaba kangenyu kazo tenya galma ite bona balma gaba kangenyu kazo tenya galma ite bona balma
no mas ko vega fisiki dikalo ruma yo amma kana gorinale oromia bakundu marat fisiki pamajara kinmono sudama tenya malik sudama tenya ni አብዱልኪኒ ያንዲካናው ደንታኔ አብዱልኪኒ የሮቢን በኢፋዳ ወንጂ አብዱል ምርቲ ተኮልልኝ ማለቲ አሎና ማሰስ መጥቶ ተራር በረከውታ በረከኒ ዲክለት ዲክለት ያገሙ ማካናል ሲታጅሩ ኡማከበረህ ስካምና ይሮ አማካናት ኡምኒ በረከቱን ኡሚሃራኩን ረብኒ ሲኛቱን ዋኢ ኦሙ ማጀራ ማሉ ማጀራ ቢስ አፍጣማኑ ማንጀራ ቦልሞ አብዱ ካናስ ፖሊቲኮቤ አደኒ ሳንጃሪዳ አማለኒ ትልዴ ዲደክንደኒ ወራ ከአፋአኒ ከአጀራን ከጀግል ፈርካፈኒ አደሙዳ ምሙራኖ ተይቻዳ ካናስ ወሬ ገምዲ አማሉጂ ዲዋን ካፍቶና አማሉጂ ዲዋን ና አማ ወሬ ገምዲ ሰነጋፈቱ ወሬ ገምዲ ጉሞኩኒ ማቆትኒ ማለቲ አቡጂ ነራ ጉዶቶቲ ነራ እንግኒ ዝበረኑ ዋኑ ማካና ደጃራ ማንስ ማሉማ ኦፊት ማሉማ ኦፊት አና ሞክ ሰባት ንግዱ አስምረንዳም ጎንኩማ ማለት ማሉማ ከኛ ቀለነ አዳክኝ ሲሰጥ የታሲን ይዘና ገርምተከሪ ይዘና እንግሊን ወንኩ አጣከፍኝ ሲነንደው ማለት ኦፍደና ኦፍደኑ ካናሞ ኦፍነሞ ተወር ኦፍደኑ ዲሌቨር ዲቱ ከኛ ወራለ ሀብትራ ገረምሞ አከጀሪ ኦፍዴታኒ አከጀሪ ገረምንዳ ሰርታፈደኒ ማሉማ ጀራ ደስ አህሞ አሎታ አማ ወራደረ ቢሰጠሮ አማራ
sonoro mota duri hangama amana gotowan irawaregama nunca esimane nudalone ama kayo takabate gerombilizuma gaba kangenyu kazote nyagalwa itti hona balma
kanti an ammatu sabakoti saba oromoti lammin oromo hundumati oromo maida wali galam male ala hingalani yo wali galam ala galani hukuma injira nan wantu kuma kuma fakkate mutatu wanna ma tindanda me wan fakkatu ke kale kasani do undanda ma yoyi sokotani wan abboti kinya kale salati jara da kasani ida jara angala san lati jara musuna gadda kali ida jara dire oromial angala san kana ya lati tamna yoyi kana ya dalli mistu ni famile gidda ta ajara ina darbe ya lati tamna ina darbe da gadu don tane ina darbe ya dalle ina darbe kun go galakini ino garakini ugata galantu mo gal mannu ga tara ingi fanno annu ga man sami horo mo kamilla to kam boon ta dina erti dembo baba ini mana kate malum ma dina do baba undum ki apa horo mo ka e horo mo di tin ni ye ni horo mo anati an horo mo da kan do heddo fi rawan ta e malum ma o fi de ni rafun drati toppotani horo ma wal tinu inne arka wal qabanne yo to kunu grafu ke kanu grafu ke sanaka ha ve fasalle bartanne ofitinya awale tsamme tsala gatun qomu kararra tijenne lubbu nabate ne tijun qom kana vetta tanne oromo kana deete malumma ta deete wandi ni sada sajir amme dina won ta dina deete erdemmatu garfun rat adinu ko batarta ko ci ko abdi mura tudi qabra ana abdi ni gida ni hatu emalu erun gonu yero amma ma majara de tani adinu jira farkan fatu jira fatta gara gara ci jiddu gara ci jaraku ana inna ko sunna unna ci fajja kana sami oromo kullum to walta e abbuti warna nangu tamam gudura wasta kudate e to kudate gar funda ti ade mu qaba to ko u qaba ati ati iduda ati jimmada ati shawada ati borana ati malji e mon to ko du qaba oromon oromoda afansa oromo da tinta oromiyada kana ti amana kana fi gar funda to kuma dan ka e
gane yota bi ayota para tota partizota galdanota potatota ordivata pakatota samtikeiro akagayu walilata izinagayu rabbiha ultu beiro dinara lamu gowne lafnu walera nagata awal tiara lami hota walinera lami walin kano dukano yana genya suta agor kono walmor mine dina karambano komboni ra anji tu gargari yalami go gamsani
ani welisa chala bultume njedama dirre qasorai finchila didda gabrumma bara kana sababe fachudan didda baratoni oromo gaggeessani fi dargaggeeyyan oromo gaggeessan akkasuma gaaskeestoni oromo didda gabrummaarratti finiinsani kan biyyaabaan keessaanis weellistoota keessaa isa tokkodha. Egaa yeroo ammaa kana fincilli didda gabrummaa oromoon gaggeessaa jiru dhimma isaa biyya isaarratti daangaa isaaf jecha fincila inni gaggeessaa jiru daangaa isaa kabachiifachuudhaaf bu'aa biyya isaa irraa argachuu qabu argachuudhaaf kan barataan isaa dirree isaa irratti mana isaa irratti dhumaa jiru jechuudha. Kanaaf hundumtuu qaamni ilmaan Oromoo ta'anii biyya keessas jiran biyya alaas jiran akkasumas yeroo ammaa kana yuunivarsiitiilee garaagaraa irra jiran sodaa tokko malee shakkii tokko malee waa'ee Oromoo fi waa'ee Oromummaa isaanii itti boonanii fuulduratti ija baasanii kalmachuun isaanii baay'ee guddisee ana qofa osoo hin taane weellistoota hedduu yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa jibbaa rooroo diddaa gabrummaa kana cincilanii haallitti rakkinarra bu'anii biyya keessaa ba'aa itti jirantu jira. Kun immoo biyya keessaa deemuun Oromiyaa dagachuu osoo hin taane yeroo ammaa kana nutis dirree qabsoorra teenyee dirree qabsoorraa falmachaa jirra. Falmii afaanii qofaan osoo hin taane falmii weelluu qofaan osoo hin taane yeroo ammaa kana dirree qabsoorra keenya kan nuti falmachaa jirru jechuudha. Egaa abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf akkasumas Oromummaa ofii guutumaan guutuutti addunyaaf ibsachuudhaaf barataan fincila diddaa gabrummaa didee roro abashaa fi jibba abashaan wagga dheeraadhaaf irra keessi kana ofirraa fonqolchuudhaaf haalli gochaa jiru baay'ee kan nama boonsuu fi baay'ee kan namatti toludha. Egaa nu qofa osoo hin taane yeroo ammaa kanallee namoonni hedduun hojjettoonni hedduun humna poolisaa keessaallee yeroo itti gara qabsootti harkaa fincilaniitoo galaa jirantu jira. Sensobdisobdeesuma bofa du'aa jechuudha yeroo ammaa kana taayitaa wayyaanee jechuun wanti itti hirkannoo qabdu hin jiru. Oromoon kana beekee soba holola diinni biyya keessatti haasa'u fudhachuu dhiisee barataan keenya ammas fincila diddaa gabrummaa akka itti fufu qeerroon biyyaa osoo waliin hiriin qotee bulaan Oromoo kutaa daangaa hanga daangaatti fincinuu qaban jedha. Kana kan jennu afaan qofaan miti ammas yoo kutaan Oromiyaa biraa fincilu inni kan biraa irratti ilaaluun qabu tokkummaadhaan irratti fincinuu qaban jedhaani yaanni kiyya kanuma. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaanuuf haa ta'u shakkii tokko malee mimoonan jedha dirree qabsoorra. Dhaansa koo harraallee kanan xumuro sirboota hoo keessaa kanuma uummata Oromoo bira jiru isin affeeruudhaani. Mummutaa farda jaarsaa ati sagoojeen oolanii darbattee jimtuun qabii xannaan hin gaafanii. Diinattiin biyya baasu farda garmaan seekaase abaabileen eeggate daangaa kakayyuu laate abbaan eegalmaa laate ilmi seenaa daagate. Imaana abbaan nyaadhu eenyummaa koondaa gatu du'ee tan bada malee biyya koo Oromiyaa hormaa laatu eenyuttan ba'ee badaa lammii onneen barbadaa harka dhiigaa nan nyaadhaa maal abbaa koondaa madaa maalan nyaadhee gabbadaa maalan kaayee tabadaa. Mummutaa farda jaarsaa ati sagoojeen oolanii batteetii kuubabii xannaan hin gaabanii. Diinattiin biyyaa baatu farda garmaan seekaasee. Abaabileen eeggatee daangaa kakayyuu laate. Abbaan eegalmaa laate ilmi seenaa daagate. Mana abbaan nyaadhu eenyummaa koondaa gatu hunduree tan bada malee biyya koormaa laatu. Eenyuttan ba'ee badaa sanyii onneen barbada harka dhiigaa nan nyaadha maal abbaa koon gaammada maalan nyaadhee gabbadha maalan taa'ee gabbadha. Abbaan boora shakkisee yaaloo boobo sichakoo abbaan boora shakkisee yoogantuu basaastuun si dhibbee jedhee oboongoo tichikoo kilaashii innayi gogombisi shaggar baana beenu finfinnee yaa oboogoo tichakoo gullallee dhagnaa biyya tufa dhiigni baatee akkatti naftuu jedha qeerroongoo tichikoo barris naa tolchamu mannufa. Shaggar baana beenu finfinnee yaa oboogoo tichakoo gullallee dhagnaa biyya tufa. Dhiigni baatee akkatti naftuu jedhe qeerroongoo tichikoo kilaashii koonammu mannu. Maman diidee laftis bari'uu geessee lammii daame gadaan bilisummaadhaa oboo bosonaa garmaa. Jaallan kufanii singannu gumaa ta'anii lolla muraa ta'anii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka ta'anii booreen baasiin bubbultu lafee taatii dammaqii diina keetti barqeerransa bokkaannaane wobooko sareena durree seeti hoo goonni goota tilasi
borana bare entun gota jammas
o hogoni gota tilas borana moya halen dina yadis o hogoni gota tilas galatoma
yare dira kine gima bere chuya tanse tirana
kabajamoo raggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaan Sudaan gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebiin kun akkuma yaadattan kutaa lammaffaasaa qophii keenya darbe keessatti isinii dhiyeessinee jirra. Arraa immoo gaafii irraa kaanetti gara deebii isheetitti ceena. Kan gaafiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasifte artiist Mirat Walda Maariyaam yookaan haadha Shumbeetii kunooti. Hojiilee kana qabattanii gara godinaalee Oromiyaa deemuudhaaf tokko iddoo shaakalaa bakka duratti shaakaltan isin barbaachisaa. Iddoo shaakalaa ni qabdu. Lammata immoo waan shaakaltassan fudhattanii gara godinaalee deemtanii beektu. Yoo deemtan immoo bulchitoonni godinaa ennaa isin sochootan kana akkamitti isin simatu? Fuulli isaanii, haalli isaanii, waltajjii isinii kan akka galmaa waan adda addaa maaliif galmii akka jirutti dhibbaan dhibbatti mootummaa harka jira waan ta'eefi mee simannaan jira ennaa sochootan hojii keessan kan akka garaatti uummata biraan geessaniitoo uummanni daawwatee isinis irraa fayyadamtanii uummannis irraa waa baratee jira jettanii yaaddu? Kan karaatii diffiziidhaan gabaarra ooleen ala jechuu kiyya.
Injiru bakka itti shaakallu hin qabnu. Waan dhuunfaa akka hojjannus dhiisaa dhufne. Nun hojiima tokko yommuu hojjannu barattoota Oromoo irra yuunivarsiitii qofa abdanneeti kan hojii hojjannu. Tolaanis yoo jiraate, badaan yoo jiraate, hamminni yoo jiraate kan dursa argaman barattoota yuunivarsiitii eessayyuu kan jiranidha. Kan Finfinnee qofa miti yuunivarsiitii miti bakka jiru. Kanuma magaala hunduma isaanumaan abdanneeti hojiima tokko. Inni miti fiilmiillee hojjetu isaaniin abdatee hojjeta dhugaa dubbachuuf taanaan. Speeshaalii afaan Oromoo yommuu hojjetamu uummanni Oromoo Finfinnee keessa jiraatanii eenyummaa isaaniitti boonanii yommuu isaan tooraan tartiibaan dhaabbatanii tikeeta kutanii yommuu isaan seenanii garuu maa inni bakkumti seenan immoo hin jiru asiyaatti yommuu asimoo yommuu ilaaltu galmumti hin jiru. Galmii hojii afaan Oromoo hojjetkitti agarsiifatu tokkoyyuu hin jiru Finfinnee keessa.
Dhugaa dhagaa uummanni cunqursaa jala jiru kanuma warra cunqursaa kanatu dirqamaan akka ilaalamu godhamaa yookaan haalli isaanumaaf mijaa'ee akka aadaa isaanii seenaa isaanii afaan isaanii uummata Oromoo irratti dagaagsan ta'aa ture. Ammas isumatu itti fufee jira. Rakkoo artii fi artiistii Oromoo irra ga'u gaasilaa ifa akkumaatu sirritti ibsiteen rakkoon kun yoo walumaa galatti uummanni Oromoo bilisummaa isaa argate malee kan gabaabatti furamus miti. Mee kana kanumaan bira dabarreetoo haalli biyya keessaa maal fakkaatame? Keessattuu sochiin uummata Oromoo kan barattootaa fi dargaggootaa mee waan beekturraa xiqqooshee dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif nuu qoodi.
Waan guddaadha kan inni nama hubachiisee ka'e kan akkasiyyuu tokkummaan Oromoo irratti mirkanaa'e waan akkasii argamee iyyuu hin beeku. Sababni isaas kibbaa haga kaabaatti fi qaama bahaatti kan inni socho'e Oromoon kan inni sochoose kan inni lafa jirra nuufis kan jedhee bakka itti sochoose dargaggoon Oromoo dhiigni isaa asxaa dhangala'u lubbuun isaa darbus malee baay'ee wareegamus mor nuudhaaf gadda guddaadha garuu waa immoo icha tokko keessa immoo lubbuun namaa hin darba beekamaadha. Dhiigni namaa dhangalaa waa baay'ee jira. Inni akka jirutti ta'ee garuu moor edaa Oromoon jira, edaa waliin jira ta'ati jedhee yeroo jedhameettidha kuni.
Hayyee egaa artiist Mirat Walda Maariyaam yookaan haadha Shumbee akkuma dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitetti dhiibba fi dhiittaa mirgaa mootummaa Abbaayirree Wayyaaneetiin saboota cunqurfamoo biyyattii keessa jiran irratti raawwatuun atis dhiyeenya kana biyyaa baqattee baatee jirta. Haaluma wal fakkaatuun immoo mootummaa Abbaayirree Wayyaanee baqachuun dhalataan Oromoo Kumaa Kitillee karaa Galaana Diimaan qaxxaamuree deemoo jedhu galaanatti dhumuudhaan qurxummiidhaan nyaatamuudhaan karaa gammoojjii saaraatiin haaluma wal fakkaatu Oromoon kumaatamatti lakkaa'amu dhumee hafee jira. Kan carraa argatee biyyoota hambaa seenes immoo rakkoo siyaasa dinagdee adda addaatiin dararamaa jira. Egaa kana kana walitti qabdeetoo yoo ilaaltu keessattuu eenyuma kana amma guyyoota muraasa dura artiistii beekamtuu fi jaalatamtuu Meetii Jamamaa biyyaa baqattee baatee jirti. Hunduma kana walitti qabdee yoo ilaaltu biyya abbaa ofii diinaa dhiisanii baqachuun fala ta'a jettee yaadda maali ergaan ati uummata Oromootiif dabarsituu? Falli isaa hoo maali?
Fala hin ta'u. Falas hin ta'u. Falas miti. Garuu yoo bulan immoo waa argu jechaaf kan baqatamu. Sababni isaas baqatteellee dhaloota dhufuu fi bakkuma jirtutti illee seenaa kana yookaan barreessitee yookaan haala ibsuu dandeessu waan tokko illee keessee darbuuf dirqama jiraachuu qabdu. Kanuma kaa'uuf baqachuun fala ta'a. Dhalootuma dhufuuf jechuu barbaadetan. Oromoo meeqa dhume, barattoota meeqa dhume, ammas kan biraa jechuun uummanni asii gaafa iyyatu qawwee qabatee miti. Mirguma isaa mirga kootii jechuun qabatee akkumaaf miila isaa qabateeti kan qawween kan jiru mootummaa bira. Qawween kan jiru isaan bira. Kan nu fixu isaani, kan nutti dhukaaf isaani, kan nu jeesu isaani, kan nu himatan isaani yaadde. Kanaaf fakkeenya dargaggoo minishuu fi bilisummaan dargaggoon bilisummaa jedhamu Adaamaadha. Warra hidhaman keessaan siin jedha akka fakkeenyaattan siif kaasa. Meeshaadhaan ajjeefamaniiti kan konkolaataadhaan irra deemani. Kuni kan hakiinni ragaa ba'eedha. Kan ifa jirudha. Garuu eessatti dhattee iyyatta? Garamitti dhattee iyyatta? Eessattuu? Si galee guyyaa ma deeggate gaaf tokko dhiigni isaanii madeeffataaf malee bakkatti illee iyyattu hin qabdu. Nama sii falmu hin qabdu. Bakkatti falmattu hin qabdu. Kanaaf kan baqattu. Kanaaf dursita. Kanaaf seenaa kanaan himuuf jiraachuu waan hin qabuuf. Karatti dhufanii si jeesan hin beektu, karatti dhufanii si hudhan hin beektu, karatti dhufanii teessoo kee balleessan hin beektu. Oromoo meeqatu teessoo isaa malee wal laalee wal jalaa babbadee jira. Oromoo meeqatu dhumee nama iyyatuuf dhabee yoo iyyanne atis hin duuta. Jireenya kana jiraachuurraa mee baqadheetan seenaa kana barreesseen du'aa ittiillee yookaan kanaaf baqatta malee kun falla ta'aaf miti. Carraasaa sifatti fiffiigadheetani kanan ba'uu dandeenye malee kan ba'uu hin dandeenye moo meeqatu jira? Meeqatu jira kan manni lakkaa'een fixne si galee?
Artiistii beekamtuu fi jaalatamtuu Mirat Walda Maariyaam yookaan haadha Shumbee, ani gaafii koo fixadheetan jira. Ergaa yookaan dhaamsa uummata Oromoof qabdu yoo jiraate carraa kanaan akka dabarfattu si heeyyama.
Jalqaba saabaa'oon baay'ee galateeffachuun barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Kan akka garaa koo kan garaa koo keessa jiru dubbachuu danda'u koof baay'een gammadee ulfaadhaan isiniin jedha. Beekugaa Waaqayyoo guyyaa bilisoomnu nuufa uummannumti Oromoo dhiigni Oromoo hadhaabbatu dhangala'iin hin du'iin hin sukkuumamiin hin hidhamiin herreebamiin jedhee rabbi guyyaa bilisummaa nuufa gabaabsu jedhee mayyaadha. Kan biraa waan hin jedhu qabuga kanuma hin jedha.
Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan hanga ammaatittiin waliin taatee sagalee bilisummaa Oromootiif yookaan immoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif yaada ishee nu ibsaa turte artiistii beekamtuu fi jaalatamtuu Mirat Walda Maariyaam yookaan haadha Shumbee turte. Haadha Shumbee guddifnee si galateeffanna gaa maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin sagalee bilisummaa Oromootirraa.
Hayyee naaf jiraadha. Galatooma baay'ee sinis.
Thank you. Ode male, alaga nama termitu. Absum male, sokuma male, bilisumanar gatu.
Angya bara, butu titi kado manu pani. Ananangale, lava kita nu kuni.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Mee walaloo ittaanu kana gurraan isin geenye walitti deebina nu caqasa.
Gonkuman jilbeeffannu abadas si gawwabdu tasa ololaan ofun gurguru. Gonkuma imana obbola keenya hin cabsinu abadan abadan mirga keenya dabarsine laannu. Seenaan baduu mannaa namni baduu wayyaa biyya dhaboo irraa biyyee ta'uu wayyaa. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa. Gabrummaan jiraachurra du'anii baduu wayyaa. Du'uun egadafne ajjeesanii du'uu wayyaa. Jennee itti kaane booreen akka nutti nafne diina lubbuu guraarree hundee isaa raafne lubbuutti wareegnee qabeenyaatti dhabne fedhii saba guddaa itti labsine obsi sodaa akka hin taane. Shira keen hin gawwabnu hidhaa keen hin laamsoofnu saamicha keen hin laafannu ajjeechaa keen jinbeeffannu jenneetti agarsiifne akka Oromoon hin cabne akka inni hin laafanne akka inni of hin ganne akka nuuti abdiisaa taane akka isaaf dhaqqabne qeerroo fi qarreen mataa isa marree buca walabummaa akka dhaanne.
Ardaabbaan koo tooree adeessa lagaamuru adeessa qabannaa ba'u iyyaan gaafa hundaa dhiira gaafa rakkina bituunaaf lugee kan koo ari dallaa lulluqu. Urubaan kattamuraa
mana ofii ittiin salphannu gola ofii keessa halagaa ni ergamnu bara baraan cannifnee gara fedhetti dhoofamnu odoo nuti jirru osoo nuti arginu oromiyaan hin qircabtu gabrummaa haarayaan dachee keenyarraan buqqaanu qananii halagaaf jennee hidhaatti hin guurabnu dimokiraasii sirbaan gawwamnee oromiyaan kenninu jennee itti kaane oromiyaa malee hiikkaa biraa dhabne sirbaaf gabrummaa hin filannu daandiif jennee mirga keenya hin gurgurru qabeenyaa saamamaa bilisummaadhan jennu kolonii haaraa wayyaanee gonkumaan sarbinu hiddi gabrummaa hanga nurraa buqqaatu hidhaa fi ajjeechaan amma nurraa dhaabbattu abbaa biyyummaan keenya hanga mirkaneessinu wareegama obbolaa keenyaa hanga gumaa baanu wareegama waggaa dhibbaa amma injifannoon goolabnu qeerroo fi qarreen gonkumaa qabsoon laaffifnu abadan diddaa gabrummaaf finciluu hin dhaabnu. Qeerroo abdii ummataa utubaa goototaa onnee oromootaa irree sabboontotaa tarkaanfataa akka qeeransaa murtii gootaa diinaaf yoom laafataa fincilaan hollachiisa shira diinaa fashalsee waan tufe arraabsisee ergamtuu adabee riqicha diinaa kutee hegeree diinaa dukkaneessee ummatasaaf buca qabsiisee tokkummaa oromoo labsee bilisummaa oromoo addunyaatti ibsee qeerroo gaachan oromoo abdii qomoo daandiin kee haa qajeelu gumaan obbolaa kee haa deebi'u irreen kee kan taaddasaa qalbiin kee kan baaroo tumsaa dhukaasni kee kan elemoo faaruun kee kan abdullahi ganamoo dubbiin kee akka waaqoo obsi kee akka woboo qeerroo hidditu akka kanniisaa qaxxistu akka qeerransaa kan qaamni kee qacalee qalbiin kee ga'eessa taree qarree intalaa deetee kan qalbiin ganamaan qajeele dabtara gattee gabrummaa abaartee bilisummaa faarsitee diinatti gubaa keessee fincila diddaa gabrummaa qabsiifte ati wareegamtu seenaan keen dagatamtu rasaasni sirra buute diinaafis naftu kan karaatti si hambiftee karaarran jiraattu iji sitti qiyyaafatte ija namaan argitu qalbiin keenya yoomillee si hin dagatu siidaan kee oromiyaa wala boomte keessa hanga dhaabbattu fincilli ati qabsiifte yoomilleen dhaabbattu. Seenaan baduu mannaa namni baduu wayyaa biyya dhabuu irra biyyee ta'uu wayyaa maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa gabrummaan jiraachuu irra du'anii baduu wayyaa du'ee ganasne ajjeesanii du'uu wayyaa jennee itti kaane booreen akka nutti nafne.
Iyya saba kootunaa funda gararra kochi mako kuusuf duka mokaa kiisee ani mako faraara.
Diina lubbuu itti guraarree hundee isaa raafne lubbuu itti wareegne qabeenyaallee itti dhabne fedhii saba guddaa itti ibsine obsi isaa sodaa akka hin taane.
Iyya saba kootunaa funda gararra kochi mako kuusuf duka mokaa kiisee ani mako faraara.
Shira keenin gawwabnu hidhaa keenin laamshofnu saamicha keenin laafannu ajjeechaa keenin jilbeeffannu jenneetti agarsiifne akka oromoon hin cabne akka inni hin laafanne akka inni of hin ganne akka nuti abdiisaa taane akka isaaf dhaqqabne qeerroo fi qarreen mataa isa marree guca walabummaa akka dhaanne.
Yeah.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Sadaaf sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti eegale waggaa saglaffaa ilaalchisee akkuma calqabarraa isinii dhiyeessine yaadotaa fi akkasumas dhaamsota miseensota waboo fi akkasumas biyya alaa fi biyya keessarraa nu dhaqqaban isin biraan geenyee turre. Ammas yaadota hafan isin dhaqqabsiifna kunooti.
Amin Hussein oka welisa Amin Hussein jedama waye fincila didda gurumma wagga saglafa kaba jamurati yani ani kabo orobon biro kan dirgges yoken qeron baye walim kaso goda turrevert baye gamachu gutto tigra tokuma yiro tokuman itti hiri tokuman na germani tokuman na rakibe kaso akagarit definin saturre fincila didda gabrumma kan motu bakajirron kan caala daran haga bilisumma bilisomne biyate abbab yumma arganut ammas kan caala difufu qaba baye gamachu gutto tigra qeron dirgges bakajirron haga banno damsi andabarsu irra guddoon bilisummaadhaaf wanni guddoon ummata oromooti barbaachisu tokkummaadha dhaaba tokko ijjannoo tokko kaayyoo takka dhaabni kenna dhaaba tokkummaa yookaan immootu dhaaba bilisummaa kaayyoon kenna dhaaba tokkummaa dhaaba bilisummaa yoo qabaannee jenne gamaa gamana goruu dhiifnee wal filuu dhiifnee amma wanni dargaggeessi biyya keessaa itti jiru kun fakkeenya guddoo dhaabbilee biyya alaa jiranis fi ammallee ummata biyya alaa jiranisillee fakkeenyummaa guddoo ta'eetini dhaaba tokko jalatti tokkummaadhaan hiriirree hirmaannee bilisummaa teenna abdii guddoo qabna waa takka shakkii takka itti kan qabne ni bilisoomnaa haa jabaannu bakka jirruun haa kaanu wanni amma qeerroon dargaggeessi biyya keessaa itti jiru kun abdii guddoo nu horachiisee jira. Abdiin biyya keessaa kana mootu wanna biyya abdii biyya keessa jiru kana mootu abdii toorateetini yookaan mootu kaayyoo san galmaan ga'uu ka danda'u mootu dhaabbilee kenna ummata kenna alaa waan taateef jajjabaannee dargaggeessa biyya keessatii fi qeerroo biyya keessaa hundaa waan qabnuun kan mallaqa qabu mallaqaan ka beekumsa qabu beekumsaan kan mootu irree waa hundaa qabu akkaataa dandeettii kennateen namni hunduu irratti hirmaannee haa jabaannee fincila diddaa gabrummaa jalqabne kana fiixan baafnu haa bilisoomnu haa gamtoomnu jedha. Hayyee sirbiyaan dhaggeeffattootaaf yookiin mootu ummata kennaaf yeroo barbaadu sirbaaf dhiyeenya kana ummata biraan gaadhe abbo akkamiin faarfadhu yoo fudhannu beenyaa sirba jedhu. Abbo akkamiin faarfadhu abbaan biddeen hallola siraalamii waa maddaa madda birruu humbula kan nyaatu safaanini deebisu safaanini roobii garaa toggana ijji sabaa haa dhabdu gantuu akka goobana duulii bilisoomuu kamnaa yaalamii roorroo gabrummaa laaki falmadduu dhugaasaati waa dhuka lafee dhiga lammii keenya kumookoo dhiga oromoo oromiyaatti fudhannu beenya ajabaannu oromiyaa dhiiga haa ijaarru qabsoodhaan haa ijaarru irree tokko taanee jajjabeessine biyyateen haa bilisoomsinu haa wal horsiisnu addunyaa irratti haa mul'ifannu alabate negarat motu nama yeke narat bilisomne alabate negarat apatete motu yete na adunarat nafusate mudisafite argu rabbi noatasu sinjalata hedu sinkabaja ummini kiye bahariya kabakibba wanti hundadu stokumma da tokumma yan yoyo jirat bilisumma nijirti najirata jajabata jajabata jajabeko wobodan najabatu jirin ayyelu fada
Arbin Jesus na bakamale Arbin Jesus na bakamale bonta wanga tosita Arbin Jesus na bakamale Arbin Jesus na bakamale bonta wanga tosita Shimala nuragu kutisi aya decha
Shimala nuragu kutisi aya decha
Yamanto miyabija tufu Yamanto miyabija tufu bonta wanga tosita Hama beka yana sinafu Hama beka yana sinafu bonta wanga tosita Gavate tumani kichaya ya checha
Gavate tumani kichaya ya checha
Makan kia kapsa musa gamtan jirama Dire kapsa rae chuta Tamsina mikabu guya finchala didda gabrumma Bara kumadama afkudafuri ilal chise Gotota sabbontota Baratota oromo goticha warana bilisuma oromo Dire kapsa irrajiru Kero bilisuma oromo Si ummata oromo biya ke safi biya ala Jiranin baga sadasa sagal Guya finchala didda Gabrumma, wagga sakilapa, parakumala maaf kudafuritin, isingai, nugai, wali nugai njeda. Sadaan sagal, guya sabbontoni baratota oromo, mirgabba biyuma oromo, kabachisu, waregama itika falanida. Nuti, warilubu njirufi, oromo noromuma nitidagahamu, undi, dandi isan irrati waregaman. Kabane, kayo fi akeka isani, galmanga udaf, dirkama, dachakam, dirkama kenyakanas, Baju kami naik cut. Biar tak fikir lagi jaga rumah tin. Beli semua manfaatnya kau ane. Nanti tak kumaran. Yeru tak kau bisa asih tak kau tikane. Fikir lagi jaga rumah. Ada hincin. Kicau minan. Yogone. Akka salpati beli semua. Alon hara kuni. Alota enyuma isa harga barata harga gayuan teh. Wah awarro enyuma syarat hagugam kamu infurat offerapan. Umpi barate baraton oromo eron oromo yeru ammakana. Falman isani rajiran kambaye nama gamma chizu kan nama bonsu dae chud. Finchili barakuma lamafi kutafur baraka na kesa baati ebila kesa geggefa mature baka kamitiyu kan ummata oromo bonse dina mo matadu kubiti tae. Amele dina gadi chapse. Wante gara fulduratis akkanumati jabate itifufu kaba. Dini kenya rafame sarakat umura ragaye jiraye chud. Isaka naga murti tigodu baka tigodu kamnaye chud. Nuti ofi kenya Dina kana ofra hunde dambu kizne motuma biya kenya aftau motuma oromo gadabu nidandeni. Isa kana rati jabane bakajiru waljabesine tokumma dankane tokotane hirre tokon kauk amna. Waran nibilisuma oromos hawi zizet insa kana. Isa kana afis yero amma kanati bakajiru hundati dirkama isa heggatu okopese dirkama saas rawacha jirayichud. Dina sabbontata oromo adamse akka sabbontoni oromo Mirga sani falman, sochi sani umat sani kesat sochiing gono umat andambak sini gado bakka diam hundati terkamper rete fur acca jer. Kuni mo sabbonta sa oromos ni bonta, orang abdisumma oromos ni bonta ecur. Sabbonuman oromo degage saderka amma rejurukana all akademu keron oromofi baratoni oromo bakka jeran unda tokumadan jabatani abso sani ittifufu dandau kabu yada jerun kaba. Njifano numata romo, damsina nikabus, kanuma yetu.
Otebula! Naparra fulani! Kunyanto!
Kunyanto!
Patilun!
Patilun!
Agaw!
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 Dangan!
Dangan!
Oromia!
Oromia!
Tati galani!
Tati galani!
Burayun!
Burayun!
Sabbatan!
Sabbatan!
Bundisa!
Bundisa!
Arabas!
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 Tapeko tameka, tapeyo nangahe, tiga baratota, meka tangalahe. Tape zate birru, nakate wajiba, tige zita junyo, kuse samadhe. Ninke ninu murre, waluma falmana, tena nukapata, nuku jarazana. Tepire da muse, jaka mabagani. Sarpa sarpa, una di madame.
garazane Nuti sanyingota Orten wako kutu Otolo tetezo Orme ganon galte Aya kandite
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenye irraa qophiin keenya inni xumuraa mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuudhaan hawaasni Oromoo biyya Norway jiru magaalaa Oslootti hiriira balaaleffannaa gaggeessee jira. Hiriira balaaleffannaa mootummaa abbaa irree wayyaan irratti gaggeeffame kana akka taanutti qindeeffannee jirra nufaana bu'a. Lammiileen Oromoo biyya Norway jiraatan kamisa dabre onkoloolessa 16/2014 ministeera haajaa alaa wayyaanee abbootii qabeenyaa biyya Norway waliin mari'achuudhaaf maqaa jedhuun Osloo seenirratti hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hiriira hawaasni Oromoo Oslootti qopheesse kanarratti dhalattoonni saboota Itoophiyaa keessaa adda addaas argamuu hirmaattonnii fi qindeessitoonni hiririchaa haasofsiisnanuuf ibsanii jiru. Qindeessitoota keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Gammadaa kaayyoo hiriira mormii Oslootti gaggeeffame kana akkas jechuudhaan saabaa of ibse.
Ani dargaggoo Abdii Gammadaan jedhama. Kanan jiraadhu biyya Norway magaalaa Osloo keessadha. Kaayyoon hiriira nagaa kana yeroo ammaatti Tewoodroos Adhaanom kan jedhamu mootummaa Itoophiyaa gara Itoophiyaa irraa gara biyya kana Norway dhufe investoroonni biyya Norway yookiis abbootiin qabeenyaa biyya Norway biyya Itoophiyaa keessatti dhufanii akka hojjetanii fi affeerraa yemmuu godhutti kanuma ilaalchisee nuni sabni Oromoo magaalaa kana keessa jiraannu waliin mari'achuudhaan yeroo ammaa kana gara iddoo kanaatti baanee kaayyoo mootummaan Itoophiyaa mootummaa Norway wajjin hariiroonni uumuuf jedhu kana mormuudhaaf isa dura mirgi saba Oromoo eegamuu qaba. Barattoonni Oromoo hidhamuun ajjeefamuun dhaabbachuu qaba. Misooma dura nageenyatu dursa jechuudhaafitu gara iddoo kanaatti baanee dhaadachaa jirra. Magaalaa Osloo naannaa Mashistaa jedhamuttidha kan nuni walitti qabamnee jirru. Galma amma isaanii walitti qabamanii wal ga'ee irra jiran fuulduratti namoota baay'ee isaanii akkasuma namoonni ogaadeenis jiru akkasuma sabni kan biraanillee jira. Oromoon akkasuma baay'inaan walitti qabamneetu sagalee keenya dhageessisaa jirra. Amma nuni kan walitti qabamne sagalee keenya dhageessisaa jiru poolisoonni iddoo kanatti baay'eetu jiru. Haa ta'uyyuu malees sagalee keenya qaama mootummaatti kennachuudhaa fi amma qophoofnee jirra. Yemmuu hiriirri kun gara xumuraatti dhufutti qaama mootummaatti sagalee keenya kennachuu dandeenya. Kanaaf immoo qophaa'aa jirra. Mootummaan Norway rakkina mootummaan dhiibbaa mootummaan wayyaanee saba Oromoo irratti geessisaa jiru beekee hariiroo inni walii wajjin uumaa jiru kana akka dhaabu nageenyi akka dursu akka beekuufitu iddoo kanatti walitti qabamnee jirra. Kanaaf deeggarsa mootummaan Norway mootummaa Itoophiyaatiif godhu mootummaan Itoophiyaa yookiis mootummaan wayyaanee mootummaa cunqursaa mootummaa abbaa hirree saba Oromoo hidhaa ajjeessaa lafa isaarraa buqqisaa kan jiru ta'uusaa akka beeku akkasumas investimentii inni jedhu kun yookiis investimentii walii wajjin goonan investi godhaa kottaa biyya keenya keessatti hojjetaa inni jedhu kun saba Oromoo qeessarraa buqqisee saba Oromoo dararee akka inni lafa Oromoo gurguraa jiru beekee hariiroo kana mootummaa Itoophiyaa wajjin akka inni dhaabuuf akka inni beekuufidha kan nuni dubbachaa jirru. Mootummaan Norwees akka inni beeku kan nun gochaa jirru jechuudha.
Bakkaboota jaarmee dubartoota Oromoo hiriira kanarratti argaman keessaa Addee Alamituun sababa hiriira kana bahaniif yoo ibsan akkas jedhu.
Maqaan koo Alamituunaan jedhu Norway Rai. Gaafatamnee ni qabu ijaarsa dubartootaa keessatti hara dinagdee. Akka inni riirri har'aa gaafuma beekamu namichi Itoophiyaa irraa waa'ee investimentiitiin dhufeetiin warra biyya kanaa mootummaa biyya kanaa wajjiniin akka hooftee jira. Egaa sunuma fuuldura dhaabbachuuf baanees ni jirra amma dandeenyetti irraa bakka sagalee uummata keenya taanee too sagalee isaanii bakka isaanii taanee too iddoo isaanii jechuuf baane saba keenya yeroo irraa kana koo beekamu lafa isaanii irraa kaasaniitiin bineensotti gadi nyaachisaar ijoollee mirga isaaniitti biyya sanillee uummanni keenya qotee bulaan keenya lafarraa hin ka'iin jedhee warra iyyuu ajjeessaa fi hidhaarra otoo jiraniif immoo deebi'anii dhufanii tooftitti investii gochuuf warra biyya kanaa waan waliin haasaa jiraniif sun mormii keenya sagalee saba Oromoo taanee isaan bakka buunee ta'u warra iyyachuu hin dandeenye sun bakka buunee iyyachuu fi mootummaa kanatti iyyachuu baaneera. Qaamti nuyi dabarse egaa uummanni Oromoo wanumti jedhamullee hin jiru amma gaafa bilisummaa keenya gonfannee abbaa biyyaa taanutti bakkuma jirru hundumaa waan karaa maqaa biyya suniif dhahatee too. Saba keenya irratti dhiibbaa gahuun hojjetan hundasa harka ol qabannee dhiira dubartii odoo hin jedhiin guddoo xiqqoo odoo hin jedhiin karaa jirru hundi keenya harka ol qabannee warri alaa jirru kun iyya saba keenya sagalee saba keenya taanee iddoo isaanii bakka buunee akka iyyannu jabaadha hin jedha warra biyya keessaa as rabbisinaa jajjabeessu jabaadha guyyaa tokko uma keessaa baanaan jedha.
Kana malees hirmaattota hiriira mormii magaalaa Oslootti gaggeeffamee haasofsiisnee jirra. Hirmaattuun yaada nuuf kennite maqaa ishii dursuudhaan sababa hiriira baateef itti aansiti.
Ani Saaraa Kabbadee Warquun jedhama. Magaalaa Norwee keessaa hiriira baane. Arraan kana magaalaa Osloo keessaa hiriira guddaa baanee jira. Hiriirriin kana waa'ee biyya keenyaa, waa'ee lafa Oromoo, waa'ee barantoota Oromoo ajjeesu duraan. Firiidaan kan nu qabanii uummata fixuu. Irraa dhaabuu qabanii maqaa keenyaan dhufee maallaqa waan guruun qabu Norway gargaarsa keessan dhaabaa wayyaanee sipeellee agaatiin nama fixu uummata baratoota Oromoo irra aamboo haramaa laqanta achi achi fixuu jiran duraan kana dhiisaa hin gargaarinaa freedom malee dhufanii waan maallaqa magaalaa Norway maallaqa isaaniif gargaartu hin qabdu jennee iyyeessa keenyaa dhaamsaa keenyaa.
Ergamtichi wayyaanee Tedros Adhanom ergama farrummaa murna wayyaanee fudhachuudhaan imala Norweetti taasise kanaan saamicha qabeenyaa fi lafaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru olola waa'ee misoomaa oofuun haguugee abbootii qabeenyaa hawwachuuf yaaluudhaan gamatti muddama siyaasaa fi kufaatii dinagdee walumaa galatti rakkinoota biyyattii keessaa ukkaamsuu fi harka lafa jalaan kadhaaf bobba'uun isaa beekamaadha. Ilmaan Oromootis shiruma kana hubachuudhaan mootummaa biyya keessa jiranii jechuunis mootummaa Norweetti akkasumas hawaasa addunyaatti iyyachuudhaa fi haalicha hubachiisuudhaaf hiriira kana akka gaggeessan qindeessitoonni kanuuf himan.
Thank you. درگگو عبدی گمدا قام هریره مرمی اوسلوتی ارگما ویان رتگگی فمکن قندیس افسی دامس قبمو ایتی انزم
ای قام هریره کنگو پیسیت انگد ولگئی کورین حواسا ارمو مگالا اوسلو جرو کپیس رتی ارگمنی یاد کنکافنی na yada kana kafuno wulgain hawasa kore oromo oslosi akasma yada kana dacho li galurani waamicha dabarte jechura waamicha wulgain hawasa kore oromo dabarteni yero ammati nana oslo kanjiru oromon undum tolitika wame sagale kenya dagisi sajirra umuro latti tamsa andabar fat yojirate samni oromo biya hamba ke sajirru akasma si biya ke sakanjiru yero ammati sagale kenya dageti fachu dafi tokumaran akakanu kesmati yu biya amba ke sakanjuru motuma adunyati sagale kenya karajan jamin akadage simnu mod samni oromo biya ke satti umajira ke sarra bukke samajira ajje samajira baratoni oromo mirga saniti fi kaani hirirana gaban hidamajiru ajje samajiru kanaf motuman adunya iba motuma wayane rati akagodufi sagale kenya tokumaran akadage sifannu hakanu jeda samni oromo ijojuru hakanu sagale kenya adage sifannu saba oromo duajiru umajiru barata oromo umajiru ajje samajiru mana hidat dararamajiru iba motuman wayane saba oromo rati gesi sajiru saba oromo qera bukko urayu darbe lafarra amma hata ameru hutti amma duutti iba wayanen motman wayanen saba kenyaran getajiru kana adunyati hayyannu akabe kamu hagonu tokumadan hakanu amantirani lagani nanoran welkodu dimne oromon yeroiti arkawal kabanne sagale saba kenya sagale namota kenya biya kenyara duajiran itidagesi fannu dawantefi tokumadan hakanu jeda kana arkawal kabanne hakanu samni oromo dojuru hundumati
Tageffatoota keenya hiriira mormii lammiileen Oromoo biyya Norway keessa jiraatan dhalattoota Ogaadeen fi saboota Itoophiyaa keessaa adda addaa waliin ta'uudhaan kamisa dabre jila lukkee wayyaanee magaalaa Oosloo seeniratti gaggeessan ilaalchisne qophiin qindeessine kanumaan xumuramee jira. Qindeessitootaa fi hirmaattoota hiriirichaa yaada nuuf laatan maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galateeffanna. Nagaatti. Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya asirratti goolabnee jirra. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadda. Injifannoo uummata Oromoof.